mbali na mtandao wa mapenzi. Tumwachie mwenye enzi vile nje ya uwezo, sio siri tena, twende mbali maelezo. Somia kwa mia ilo nantosha vigezo, sini pea na isu kapo mtani gumzo. Taka nikupe mapenzi daraja la kwanza, tupaye mbali sana air of danza. First class shorty, you deserve this. Ni kweli sio story wendo keto na miss. I don't need your address mama, sitaki ni ku undress kama. Nataka replace mama angu, mwanamke ndoto zangu, le familia yangu.
Nikupatia I'm ready to fly.
Mount Kilimanjaro, let's go deep down in the Ngorongoro crater. Siku mbili tatu pale mto wa mbu, picha nzuri za mbugani kama kumbu kumbu. Kisha ni kumiliki shori, undo mpango wangu. Utenzi toka chini ya uvungu moyoni mwangu. Toto wa kitane le stara pika, mama Afrika mwana mkia ndoto zangu. Na silaha tosha za kuchosha zangu. Kama mimi ni mfano wa wengi, basi unao. Kama niko peke yangu, basi una mimi tubu. Vinavyo kusibu, kaza usilegeze, usivuruge utaratibu. I don't need your address mama, sitaki ni ku undress kama. Nataka replace mama, mwanamke ndoto zangu, le familia yangu.
Nikupatia I'm ready to fly.
Tusameani hakuna kusalimika kwa manani hake nani. So kilevi sio tamani mapenzi kweli, mina kustahili wala usinyone zali. Chinda siri za jeshi kwa serikali ni kutunze. Hazina ya mapenzi hifadhi jidia ukiwa na mie. Hazina ukingoni sio za sakafuni hizi mpio. Ni time sana ongeza sauti ya radio. I'm in a good mood, in a good groove, and I know you gon' like this, trust me.
Nikupatia I'm ready to fly. Ready.